ugeze muri bimwe mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Uvira n'ibindi byo muri teritwari ya Uvira, usanga nta buruhukiro cyangwa morgue bifite byo gushiramo bapfuye. Tugera ku bitaro bikuru bya Uvira, niho twasanze honyine hari uburuhukiro bufite ibyumba bibiri, des chambres froides, baruhukirizamo abantu baba bitabye Imana, baba bavanywe mu bice bitandukanye by'uturere tw'ubuzima twa Uvira, Kiliba, Plaine de la Ruzizi na Ruvungi. Aba baturage bifashisha ibitaro bikuru bya Uvira bavuga yuko babangamiwe no kuba uburuhukiro bwabyo bufite ubushobozi bwo gushyirwamo imirambo ibiri gusa, mu gihe abantu bicara bapfa muri aka karere ari benshi cyane. Kineza Mati ni umuturage utuye mu mujyi wa Uvira, agaragaza yuko iki kibazo cy'ubukene bw'ibyumba by'uburuhukiro kibabangamira iyo bapfushije abantu, kuko bituma babashingura vuba.
Abantu iyo bapfuye tubura aho tubashira, kubera kuko ibyumba ari bike, hari ibyumba bibiri byonyine nivyo bikora. Icongeyeho nivyo bibiri ntibikora kubera impamvu zakura kura ntayihari. Mugashiramwe umuntu ubwaco kumva barabahamagaye mu muzana amafaranga yo kuja kugura karubira ntari muri depense yayo mwishura ku munsi. Ubwo mukagura karubira kugira ngo abantu banyu bataza kubora kandi bari muri morgue. Kandi icongeyeho abantu barapfa ni benshi, urabona umugini munini ufite abantu benshi, urebye taux de mortalité iri ku rwego rwo hejuru, ariko ibyumba bibiri ntibishoboka kuko bishobora gukuvura abantu bose bapfa hano muri aka karere.
Kubera ubukene bw'ibyumba byo kuruhukirizamo abitabye Imana biri ku bitaro bikuru bya Uvira, usanga rimwe na rimwe hari abajyanayo imirambo bakabura aho bayishira, rimwe na rimwe bakavanamo imirambo imaze iminsi bakayishira hasi.
Ibyumba bibiri nibyo bihari, abantu ugasanga bamwe baje uyu munsi, abandi bari bakeneye ko umurambo wabo uzageza nejo cyangwa ejo bundi, bakabwira ngo nta mwanya uhari, bigatuma mukora ibidakwiriye gukorwa mugashingura mutari muteganyije gushinga.
Ngo hariyo bavanamo bagashiramo iyo,
bavuga ko iyo bamaze kuyishyiramo hari igihe babemerera kubera impamvu zo gukunda amafaranga mukayibika, mwamara kugenda bakayikuramo mu kanya mukagusanga imirambo yangiritse. Bazana iyi mirambo bakayikuramo ijya mwashyizemo kandi mwayitangiye amafaranga, bakaza kubisamo indi yabo uko bishakiye nyine kubera impamvu z'uko nta bushobozi ufite bwo kubika imirambo myinshi.
Iki kibazo cy'uburuhukiro si mu bitaro bya Uvira kivugwa gusa, ahubwo no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Naho haravugwa iki kibazo cyo kutagira za morgue, aho usanga abaturage batera imirambo za peteroli mu rwego rwo kurinda ko yangirika.
Ubundi imirambo yacu turayizana tuyikuye nyine mu bitaro, tukayizana mu mazu yacu, ugafungura icumba kimwe ugashiramo umurambo. Umurambo icyo tuwukorera kijanye n'isuku nyine, kugira ngo abantu bazaze bawusange ukimeze neza utarangirika. Ijambo icyo dukoresha amazi. Umurambo tuwutera amazi, tutawutera amazi twawutera peteroli, tutawutera peteroli tugatera esansi. Ibyo ngibyo icyo gihe umurambo ukuma tunuke tubore.
Kiza Muhato ni umuyobozi w'umujyi wa Uvira, nawe yemeza yuko umujyi abereye umuyobozi ufite ikibazo cy'uburuhukiro, kuko ibyumba bibiri bishyirwamo imirambo ibiri gusa ari bikeya ugereranyije n'ubwinshi bw'abaturage batuye uyu mujyi. Avugana n'ijwi rya Amerika, umuganga mukuru w'ibitaro bya Uvira Dr. Mashupe Salomo yavuze ko ibitaro byari bifite ibyumba bine bashyiramo imirambo, ariko bibiri ibyuma bibikonjesha byarapfuye. Gusa uyu muganga agaragaza yuko hari umuterankunga musha ugiye kubaka ubundi buruhukiro. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bugaragaza yuko uyu mujyi urimo ibyumba bibiri by'uburuhukiro, utuwe n'abaturage barenga 400,000. Vedat Singabo, ijwi rya Amerika, Uvira.